Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity? Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity? Mkose Yesu juu ya vanity. Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity?
Heta mega talende aze Yesu na kumuburi gaki kudidita ingina korevo mituzi hobo gima boli wakale na kare. Yesu akamotebi, why you calling me kudidita? Kwa nini, kwa nini?
Yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity? Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity?
Kutoka kwangu ujana, hey, amri zote zake nimefuata, nigande tena, nigande sijatenda. Yesu akamuona, do you wanna be? Genarine baka mwa mali yote ulio nayo, usa usa yote na masikini yera uwakawi, kisha uje jama unifuate.
Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity? Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity?
Mzigo, mzigo sana, mzigo, mzigo kwake. Mzigo, mzigo sana, mzigo, mzigo kwake. Alionenewa na Yesu, alionenewa na Yesu, alionenewa na Yesu, alionenewa na Yesu. Hakuna ni bora ajikati, hakuna ni bora ajikati, hakuna ni bora ajikati, hakuna ni bora ajikate.
Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity? Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity?
Faida gani, faida gani, faida gani, faida gani, upate yote ya dunia, upate yote ya dunia, lakini yako nafsi, lakini yako nafsi upoteze. Ngwara ganje, sitakupoteza.
Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity? Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity? Ngwara ganje vanity, magari manene manene vanity, yote ya dunia vanity, kwa nini mkose Yesu juu ya vanity? Ngwara ganje vanity.